tuko na candidates 12,444 ambao wanafanya mtihani wa KCSE. Tuko na 183 centers, na nataka niseme kwamba the county security team pamoja na Ministry of Education na NEC tumeweka mikakati ya kutosha kuhakikisha kwamba hii mtihani inaendelea. Tuko na transport ya kutosha, na pia tumeweka security officers wa kutosha. Kila center itakuwa na askari wawili, na pia kuna mtihani itatoka kwa container bila kuwa na escort. Pia tumefanya briefing kwa walimu, tumewaambia kwamba they should not entertain visitors ama watu ambao hawahusiki na exam in an examination center. Tumewaambia kwamba phones are not allowed within the examination center. Nataka tu niulize center managers wote pamoja na security officers wote wakuwe macho, wahakikishe kwamba wamefuata guidelines ambazo tumepewa na NEC, na niko na hakika tutasucceed. Nataka pia nitoe onyo kwa wale ambao watajaribu kuiba mtihani kwamba sheria itachukuliwa vilivyo. We will not entertain any body trying to steal the exam ama kusaidia mwanafunzi.